zikisiboka chango wali tubera tudira kasimba na kabiro kafengo tuva musigali ambazire birizi wali ntambude omuganda bwaba mutuba kwa muli amambe kagonge matanga ko amaure mu mugenzi jaja yazala tata wange buyondo akasimba wekaba kasimbe tekasimbulu nebi mama chebiva bitulwanira chantumya olukagga mulengera bwenkaga beno nkolo ya nsima emirimu gyenkola abayondo bafuna netaito sa n'abatugerageranya nga ne bakkakkana beno ndikwebasa atya mu butandekerero okuleka okugamba nti wangala nesemanya ga kabaka ensanvu mu abiri weno amakulu gaago masomo giri ensose kyenkwezi pangirwa obuganda zakenga neerya ssaabataka koolimanye ng'ettaka lya buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka sekesa kwotudde alina amajimbika omuzanyisa kokye amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutumya ssemandanenya bwasonyiwa ologoma envubuka yeeyeera eryanye erimuwala muyite lya mpalabwa omwana wa nabijja n'oyo mute jano lyennyini nnyindi namasola akulike awulira pemekulyendeze agaayo omuliro era nga bwe guwemeza enku n'amutabaliriira batya bikwe nkulaga bufumbi agganda akolobera gwasabula mwana wa kanywa bibumba gwenkooka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ekyukyu seggwanga sebuufu bwango saabalongo saabasajja saabafumbo gage abeera bukajumbeko tasiwanneya n'omubuukira akulage wali otegeddeko nti yesemunywa soona yawamba busoga n'abunywa kweryava eryo sempeebwa bwaffennannyinimu kati ennyanja temanyirwa kwentuuse ennyanja taabavubya b'ekyejo kwe nkimanyi omwemu nkolera kawo yanguwoolaame amakula ga buganda ye musisi muteeza ggulu namunswa gwendeese sikutuuka okuwummula nninda wanfunanga kirabo by'otamanyi byendeeta obusagwabwasozogezanga n'omusonga muolugalo olibuulira lukoma nantayo tomuzza ngoma atawangulwa atabaala n'akomyawo engoma tomuzanyisa abeera liiso lya mpungu alengera ebula ekimera muzukulu wa kintu yenna ntaddibwamu kyagambye saabakomazi owevumiranga mukoma gajja kukomage lwagaluwangula nnyini bintu era nnyini batusse bukulu bwa nnyoma omuzibu nnatanyomebwa wasiima n'akuba obwami oteekwa kwebaza naye togaana nantakuba obwami mugema muzaawulako ne mulya zaawo awula ennyondo ogyetikangaejjeekulerule salambwa kika kya musota tegutempeka tipitipyonyumya kanywanga ogezanga n'omusembereza olumanyimanyi olikiira mu birango empanga ya buganda ababunya kiwa mirembe atye baavanga bayimba inze seegomba ngoyeza omwanga kiwa mirembe alimpali baasazewo alankoma kawuka kalyawo kalinga njukigo kategeera kusiwa nemanga kyayika ti bwali engeri gyalina tawuna ttimba ddala nterembe mperenembye amasaza ga buganda gonna kantumire sookedde budujja nsibuka okina mawogola bwe twalirandikana abeggomba kitunzi wamwatya singa mundabira ennyo mu kwenda bwammwe naye mugerere ne butambala mujebale kuwekula busujju nesesakuume bulemeeza abalya nnaku ez'onswa ekyaggwe baatugamba temukunja miti bendeseyo temunyiiga nnyo bendiba nkomyewo kumwe kwenditandikira saba abalwadde mukama asuse babalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke n'ekisiikirize kya katonda wanawangaale
www.mp3ugandanmusic.com